Yeah, it's Poison. He's that kid from the border, you know. Unauliza vipi? I'm the soldier, you know. Martin. I got love from the street, yeah. From the street, na manige wanna support, yeah. Well, you wanna support, I got love from the street, yeah. From the street, na manige wanna support, yeah. Well, you wanna support, yeah. Shout out to kwa masnichi, yeah. Wanna on this nichi, nataka kavu iwe mbichi, yeah. Maisha flani kilikichi, yela. Muogope anaye kupa samaki badala ya ndoano ukavue. Wangapi washani vuta shatina sikujalika uchue. Najua mnachohitaji zaidi ya melodi uandishi nikitimba. Nivae sula ya kazi pale watoto wa kivimba. Ata haje nani hawafiki mita wachinja. Auna najitokeza nijifanya black ninja. Ninachohitaji mama umale. Nishakuwa mzazi hata kabla ya wale. Ninachohitaji mziki msuli niwape dele. Kwa hiki paji hacha sana ilete mchele. I got love from the street, yeah. From the street, na manige wanna support, yeah. Well, you wanna support, I got love from the street, yeah. From the street, na manige wanna support, yeah. Well, you wanna support, yeah. Shout out to kwa masnichi, yeah. Wanna on this nichi. Nataka kavu iwe mbichi, yeah. Maisha flani kilikichi. Da. Shikingo maisiki ke kila chocho, kila chocho. Nasema kweli na make sense. Kila docho waza incha boku si. Usijifungie tenga. I wish you wote tuwe game changers. I see ya kina flani tu kweli hi game chenga. Wapo kwa wengi upando ngambo. Baby watapenya. I know, I know, I know. I need the extra energy. I know, I know, I know. You need the extra talent. Ninachohitaji mama umale. Nishakuwa mzazi hata kabla ya wale. Ninachohitaji mziki msuli niwape dele. Kwa hiki paji hacha sana ilete mchele. I got love from the street, yeah. From the street, na manige wanna support, yeah. Well, you wanna support it? I got love from the street, yeah. From the street, na manige wanna support, yeah. Well, you wanna support it? Shout out to kwa masnichi, yeah. Wanna on this nichi. Nataka kavu iwe mbichi, yeah. Maisha flani kilikichi.